gentleman. She a beautiful woman. An African woman. She a beautiful woman. Oh, oh, yeah, shake it, wait to wait. Kikwetu kwetu, onyeshe kikwetu kwetu. Kikwetu kwetu, basi twende. I've never seen a woman like an African galio, galio. I see she cooks, she cleans, she making money. Hey, yeah. She got a love in abundance. Tamka mananasi. So strong kama mama Mandela. Ana sauti na mtu anyoka mpangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana mache na ita kama jioni. Oh, 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 yeah. Dele gentleman. She a beautiful woman. An African woman. She a beautiful woman. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende.
Jamaica and got baby. Babolit dance with me. Gaga dance.